sina na majibu. Hivi kwa nini we mimi italeza? Nini wazazi wangu tapofika tu nyumbani? Eti sababu ilofanya nkatengana nawe, naona aibu, sitamani kusema hadharani. Hata nyota zilizopo angani sina nini. Kama si wewe mwingine we ni nani? Nafikiri nasema mwambie, mwambie nimeshazama kwake. Nasema mwambie, mwambie nimeshazama kwake. Nashindwa kula.
This little girl by the name of Anika, with my body she a full of boys wanna free.